Okay, welcome back to our podcast. You know, it's the best podcast in Eastern Central Africa.
Shut up!
Welcome back to Park Boys. It's been a while, and we actually missed this podcasting. Is it like emotion or something? Yeah. No, environment. Podcasting environment, yeah. And it's been a crazy year. Happy holidays by there to everyone. I hope you have a great 2022.
Yeah.
Although I'm hearing people are suspecting it will be like 2020. But...
It's not getting
No.
Hey, okay. Uh-huh.
Yeah, so... Makuri endelea.
Ah, okay, so... Personally, it's been an amazing year. Full of surprises. Wakuacho waliacho wakupatana. Bro, nini fun? Bro, acheka nini? Anyways, yeah, whatever happened. Wenye tulipata ndevu, wenye kaa tu hivo hivo, alika tu hivo. Kina yahe, wako tu kuwao. Anyways, yeah, what do you have to say? What do you have to tell them?
I don't have much in mind. Just wishing everyone a happy holidays. Yeah, that you may enjoy yourselves.
And also happy Eid to all my Muslim friends.
Eid tena? Kuna Eid sahi?
Kwani Christmas ni?
Bro, Islam wana Christmas, bro.
As you know, me personally want to become a Muslim.
So
I'm
no,
doing my research.
Hakuna Eid, bro.
Eid ni Christmas, bro.
Wow, to celebrate Christmas or celebrate Eid?
Bro, nani Muslim?
So any Muslim?
Eh. Alhamdulillah. It is, yeah, so we're going to share some what
we are
experiencing. Mr. Beast to fanya Mario and Quivo YouTube, huh? So kutakuwa na
Mr. Mario.
Mr. Bro.
Huh?
Mr. Beast, bro. Uji Mr. Beast?
Ah, namjua. Namjua.
Zizi. Okay. Tafanya rewind. Okay, so tuna recap some crazy experiences. Umekuwa crazy experiences hii mwaka?
Maybe I continue thinking. Yeah, but you can start.
Okay, so mine happened on that fateful day.
Nah, you're going too fast, bro.
Well, relax, bro. You can
see. You find it like a process, slowly.
Oh.
Yeah.
Ah. So it all happened in the month of, I think it was. Ilikuwa November. Jubaru DV ilikuwa. Ilikuwa November, I think something there.
Ah, now introduce DV.
Ah, DV nikijanafena pa meraka. Yeah, anajaribu. Anajaribu.
Mwaga FIFA.
Hey. Okay, but now, okay, in a few moments time, yeah, you'll be able to know and deduce the beast among children. Jojo bimi one thing.
In. Bro, unajua unanibo.
Check you, bro.
Unasema tucheze na kuchapa alafu unasema umeniachia. Hiyo ni nini, bro?
I think you all know my prowess.
Kwenda huko.
You all know my prowess in FIFA.
Your prowess, pro.
Si useme hiyo jina.
Si pronounce hiyo jina basi. Sema spelling kwa unajua. Hadi ujiki tunasema bro.
Unia za semi ujiki.
This is the same.
Awesh.
Kwa ndo kasema kwanza siseme basi spelling.
Hey bro, Jiki, story ni ya nani?
Aya.
Story si ni yangu.
Endelea story.
Aya. So.
Okay, continue with your story then.
Okay, so in news. It was on that November. Okay, so. Nikuwa shule, obviously. Ima kamzima bro, tumekuwa shule.
Adi kai Christmas bro, tunafungwa je shule 21st.
Bro, saingi adi kwa Kisii vibaya.
Hebu kwanza eleza watu.
Bro, kwa tenda river sahi.
Eti Kisii bro.
Bro, I'm a swimmer. Mi ni samaki bana.
In the river. Swimming against the river.
Ojua, or with the swim, with the currents, utazama bro. Hasa una swim against it, sindio? So bro, mi nafanyaje? Naogelea.
No, kolea boxa bro.
Zambuza bro.
So na swim na ndio maji inaitoa.
Ini tu nishike na mkono.
So unashika. Kwa na mkono.
Ah. Nini. Okay. Haja tu si drift sasa. Main point. So tuko shule, sindio? So nakumbuka hii day kwanza tulikuwa tumeenda ligi. Mimi na Devi. Tumefika field ku game, si ndio? Ah, sasa tumegame najua. Nikaluka kwa hapo.
Usidanganye bro, funganye hii mabao.
Ah?
Najua mimi ndo nakuwa top scorer bro.
Zizi bro
tonga. Tukangi kama
si. Tuangalie international stats. Unajua nikaa kuweka ma itoje? Is my game before. Nikaa kuweka friendlies.
Eh.
Kwa stats zako za ukweli bro.
Eh.
Ligi ni friendlies bro. Mimi sifanye hapo.
Eh.
Tuongelee sa game kubwa bro. Interclass, Bush Premier League
and it's Macquarie against his own club. Bro lijifunga one goal. Wewe ya
vipi? Ai, nini hiyo?
Eh.
Bro kwa kishimi zi bro.
Z.
I don't recall such. But anyways, sasa mimi nimetoka ligi. Kwa DV. Nimetoka kushine unajua kwa kawaida zin. You know, yeah,
a normal day in business.
Yeah, a normal day in the office. Sasa, nika house hivi, si ndio? Sasa nimekaa kwa kitanda. Na debate.
Nioge ni
nisioge. Nioge ni nisioge. Ndio bro unafikiria nioge. Leo shetani mgani? Baridi na nchapa. Ai. Nikakaa kitanda karibu 30 minutes bado na it was a hard debate. Hard decision to come to. Nikawa
at last.
Nikawa DV ameenda bafu niko na ai. Chapini kwa nini? Chapini nioge. Ah. Nikachukua ta okay. Nikachukua sa okay. Nikachukua slippers. Nikaenda bafu. Ilikuwa nitseme hizo zingeenda nikakumbuka hizo haziko. So nikaenda na slippers venye niko nikaingia kwa bafu na towel. Ah, sasa mimi ni mwoga ni mwoga. Ni mwoga love dog dogo bro. Ni naangalia sana kumeka saa yangu hapo juu. Machukua sana na nisangapi. Almost 6 stuff. Hashanga bro, hapo hivyo kwa mzee house ni 6 stuff read nikasema acha ni reaction mbio ni chak. Lexa bro maji ilikuwa moto. Ezi. Haya hapa sisi toka buda. Plus akaa kwa nyumbani. Ah nikaoga kama sikumaliza. Sasa naoga, si ndio? Ai. Nasikia nani? Akuya himself bwana. Ai. I mean your house. Aubele akuya kwa ni mudi flani wa shule.
Ai.
I mean your house bro.
Ai,
nashangaa rada bro. Anakimbiza watu nasikia watu wakiambia watoke waende bafu, au tuende bafu, waende daru. Sasa mimi bafu nimezima shower, nimenyamaza. Naomba siingie. Alafu ni kwenda bafu store ya mwisho. Sasa nasikia ameingia chudi, si ndio? Akafungua mse alikuwa kando ya azin bafu ilikuwa kando yangu. Akatoa mse. Hai,
jamaa kwa bafu
kama ndio. Sasa mimi nikajua hapa bro. Sasa izipatikana buda. Hai. Akaenda kushika mlango hivi. Nikatoka nayo mbio bro nikiwauchi mbio. Nimekimbia hole mzima bro. Different house. Nimekimbia mbio. Sasa hiyo jeu nzuri ni. Alikuwa na mse house. Na stima zilikuwa off either way. So mtu aliona kitu. Alikuwa na kitu lakini ndani.
Kanini kia?
Ai buda. Sasa, ai nimekimbia hole nimekimbia mbio, nikatoka hiyo house nikiingia hiyo yetu. Nimekimbia DKJ yetu. Hao jeu ndio nikanga kati. Ningi hivi niingia kija mbio mbio.
Kumbe Devia na
kongo. Kumbe Devia ni kosa.
Alicho kipata hata wewe kisahau.
Ah bro. Sasa mimi ningi hivi kija bro. David huyo amekaa. Mimi huyo bro mimi niko bear. Ha. Alipigwa butwa ajua. I don't handle small things. Mnyama.
Liar.
Bro. I am a fool.
Bro like ina yo wangu my specialized wallahi.
Bro si muulize.
Muulize. Alisema bro.
Si muulize
nini?
Bro. Hadi mimi ajishtuanga bro. Wazin.
Oh yeah, kula bro. Ni mdomo tu man.
We have to keep it halal here Azin. Alhamdulillah. Yeah, as in PG, but whew, I deal with monsters.
Right.
6 inch to
plus
10. Zee, on a good day.
On a good day.
Yeah. Nisa to make up, bro. Hey, Livia, kwa hapo, bro. Nime inge keja. Nime mchapa hadi ya.
Nyele za matako ndo zile.
Wewe. Ni bro, BG.
Bro.
So, sababu tu sasa amenicheki hivyo. Ai. Nikashangara demi nikajifunika taweli ya wenyewe mbio. Alafu Divya dimizi bro Divya da simoni vizuri.
Hidevi
man. Alikuwa cheka cheka hapo vio vio bro.
Divya man.
Na amekuwa kinongelesha jaw squeezy. So
I do namshuku.
Simoni. Simoni vizuri.
But
as in saying blame or check. As in.
Ah,
it's okay. An effect we usually have.
Oh, by the way, forgot our international fans. Our fans from
bro. Luxembourg, bro.
Canada.
This is the bro, it's Canada. As the Canadian.
Our Canadian fans.
Mm-hmm.
UK fans. The drillers.
Let's get to a trailer in the UK.
Hey bro. Siako Maju na and who our US fans.
Imeisha tarakishi. Ya tarakishi kuhi ya wazo mungu lembe antomoka.
So as the new year starts, we had some resolution as well. Something that we wanted to discuss. And it's affecting most people. So the topic here,
mm-hmm.
It's about being in a relationship and your partner has a best friend of that sort, of the other gender, you see.
Mm-hmm.
So on my side, I think it's something that should not happen.
Mm-hmm.
Kitu ambacho ni taboo,
mm-hmm.
Haipendezi.
Ah.
Na maoni yako kaka.
Mimi naye.
Eh.
Mimi sina dosari. Okay zizi, mimi okay.
Yeah.
Ili manzi.
Yeah.
Akuwe na boy best friend, sindio?
Yeah.
Na akona boy.
Yeah.
It means that.
Yeah.
Zizi ngoja. Nani alikuwa first kwanza zini? Alikuwa na boy best friend ama alikuwa na boy kwanza? Ndio sasa akona boy best friend.
Alikuwa na boy kwanza.
Ah,
yeah.
Hiyo jibu ni moja.
Yeah.
Ameshindwa kazi. Yeah. Uya hawezi kazi. Sinde hiyo.
Yeah.
I like you ni madharau lakini bado zibro azin. Mi soje kukua na boy best friend sibi ama di manzi zizi. Manzi kwa na boy best friend ama boy kwa na girl best friend. Kama au watu wili azin au watu wenyewe na date wanapendana. Sio nikita affect. Juga kuna boy best friend ni kama rafiki.
Definite.
Yeah, depend. Juu kuna ile mabwa kwa na marafiki wa manzi. We ni maboys.
Yo, you know me personally, wanaume tunajuana roho safi.
Mm-hmm.
You cannot see a girl.
Zibro zizi.
Different from sexuality.
Inaweza buda.
Haiwezi bro.
Inaweza.
Zizi,
unaweza kuwa rafiki manzi.
Haiwezi make man.
Bro, I swear to God.
Roho safi.
Si mimi nakwambia.
Eh.
Unaweza kuwa rafiki manzi.
Eh.
Mwenye ni boys wako kiplani.
Haiwezi.
Saaji. Si okay. I don't know, but...
By the way, me, I'm joking to all my friends. Say it in the evil.
In the evil? So, me, can on a knee. Okay, on my side. Me, girl best friend wangu. Yeah, as in...
Man, this is...
Very relax, bro. I did you, bro. Girl best friend wangu mi ni boys wangu. Wadi anajoin ni boys wangu.
Boys tu inaisha.
Sindiyo?
Wangu.
Mambo ya zio, bro.
Nah,
fam.
You can't make.
Bro, we don't do that here. This is what you make.
Yeah.
We don't do that here.
It's an argument that should be discussed more often. Because...
Lakini pia na get us in your point ya.
Your
point ya. Boy ya day manzi ya kuwana boy best friend ju. Maboy you feel overprotective na wamanzi wao. Maboy you feel overprotective na wamanzi wao.
Yes, ndio sinakuwa hivyo.
That's like it's up no ilingina wajali.
Kina sisi.
Ah, man, as in ya, man.
Matajiri.
No, sindio bro, fuck, brother. Bros before hoes, man. Hey. Fuck the ops, fuck 12. Free belt.
Bro. Lucky bro, Rosafi. Nairobi nayo kucheza na mnacheza.
Ibro zio leo tunacheza vibaya. Si nikwambie, ule scenario. Zizi, hata mexpose. Hata mexpose. Likuwa kwa kile scenario. Ile niliopatia. Ile ya 3 men. Anyways. anasikia bila ana unamfollow bad.
No, you know my fans. My fans bana wezi jua. Si wako lazima.
Like you unamfollow.
Ah.
Oh. As gamin nilimbring from followers bro. Out in toxic.
No bro, that so.
Zi bro shit ni mbaya bro. Ai zi bro zi man.
Nairobi tafadhali. Ina haja mdanganyane.
Walai bro, as in walai
tu. Better.
As in cool time si.
I think it's better. Mwambie tu mtoto safi.
Ama kama ameshindwa kazi. Kama wanaume hawezi kazi.
Unani text.
Just slide.
Unani text.
Macori. I'm with this guy. But then I give good advice. He said to God. Uliza mtu yote mwanijua.
Sasa mimi nakujua bro.
Sasa kwa advice.
Mimi unani advice unaniambia nini bro?
Haya.
Ule
sasa ulikuwa unataka kufanya? Fanya lang kupata ni January.
January.
Fanya January shule utaona utasahau. Is that good?
And you give good advice.
Yeah, give the best. Actually, I'm not capping, bro. I ain't on no cap shit. Yeah, fam.
But
give the best advice.
Yeah. Must be nice, although I know it's a lie. So, that topic, I guess, we'll try and find more points to discuss on it.
Like easy, okay. Come, boy, and they gonna girl best friend. In a depending intentions, zake pia. Unchek. There's no doing that kwa wrong. Na za mtungi za kwa Ella is G bro. But kitiko ni. In a depending intentions zako. That's all I'm going to say.
Okay.
Lakini bado pia.
But me, you know,
manzi asa ilikuwa na manzi asa ilikuwa relationship na kwa boy best friend.
Yeah, if I
juu boy wengine ya kwa different intentions.
Baya. Exactly, hiyo ndio my point.
Baya sana.
Vibaya.
Talking from experience.
Yeah.
Zizi. Set. Okay, me don't call the,
you know,
boy best friend dancing. Yeah.
Yeah.
I felt sad for that guy.
I had my friend's account, eh? So I see this Monday with this chatting there. And then he knows very well that girl has a boyfriend.
Yeah. You know?
Then he goes on, okay, it's not in a bad way. But then he tells this girl, I know your boyfriend is asleep. Can I take his spot now?
Hey, quag.
Na boyfriend wake ni boys.
Yeah, quag. This is your time, yo.
Like he in a sound quacky to a bunch of men in the same.
I miss you, Ezi bro. As in, respect my bros.
Hey bro, I put you up, bro.
Big up. That new gear. I didn't win. Fuck. OZ. Davy.
Oh, Sunday one boys.
Sunday one boys. Mbaya.
See when it
moves. You ain't kina yahi. Kwende ni huko. OZ. Big up. Jofeti. We are trying to put us. Like any boys. Ni psefiti just. Anyways, yes. We prefer to go back to school. Don't do drugs. Yeah, stay in school. Stay safe.
Yes.
Fuck the ops. Fuck 12.
Another thing, support us safely, you know, our supporters. We love you, guys.
Yeah, yeah. Mad love.
It's a good environment, yeah.
Yeah.
This episode was not to be that long because, you know, people are busy with Christmas. And you are sparing your time, yeah? So that you can listen and then you go do other things. So I think we should end here because at this G, nadhani tu namaliza hapa.
Yeah, happy Merry Christmas.
Eti
zizi.
Have a good
zinafunga. Merry Happy New Year and a Merry Christmas.
Merry Christmas and
a Happy New Year.
Yeah. So, yeah. Bye.
Shut up. Way before rap, I was chasing cats and cash. Fall into the deep and early, take a man in when I rap his facts. You don't draw, why you rap on that? Brand new joke, I rap on that. Part this list, cause it ends this bliss. See a pretty little bitch on the back and that.